se bange mono ya ni do wadu alandi abet pin kawero yi yatumora mo adinda man mamari gi kasi gora uloni weje winjie osepa alwali wei maonge kya usikuere gi pitolonde isomo malongo piny bayo gi nyingi imor ndiki loso majing piny no parigo isomo nyabondo kanyikale alwala kubiro beli yori gi ladi Nyango, adu afwenye, ero biro na koyuma, anyise uluo.